sheekha niman beeshiisa ah oo weelal u adeeray ku jiraan ba arima family bay ahayd xogam da sheekha waxay ku dhaqaale ku tumaayeen waana malaysiyaad beled kala soo aruriyay la yiri dhinacaas loo soo aruriyay marka gaadiid waxbay ka rabeen xogamna ku gacan adkaay sheekhu kadibna gaariga ka dajiyeen isla markii arintu laga daba tagay gaarigana isla markii way soo cishin sheekhina waa lagu wareejisay waxba qabin
muddo inta leeg bay qaadatay in arintaas wax laga qabto
waxay qaadatay 12 saacadood habeenkii 2 saac baa laga tagay subaxdii 2 saac